Ebyava mbigezo bya sini yokuna ebya kamalize ebyakolebwa omwaka oguwedde bifulumizibwa mbutongolo olwaleero ku mukolo guyindira ku State House Nakasero wano mu Kampala. Abayizi abali ddala 1312 bebaatuula ebigezo bino okwetoola eggwanga lyonna era ekitongole ky'ebyebigezo mu ggwanga lino ekya UNEB kyavaayo ne kitegeeza nti omuwendo guno gweyongererako ddala okusukka ku gwabo abaatuula ebigezo bino omwaka ogwa 2024 era ng'abayizi ab'obuwala abaatuula ebigezo bya 2025 baakira ku bannaabwe ab'obulenzi. Jennifer Kalule yayogerera ekitongole kino eky'ebyebigezo.
Abana nno bana babiri abiri mu etaano be bayizi ab'omulundi ogw'okubiri okutuula ebigezo mu curriculum eno empya gituyita New Lower Secondary School Curriculum oba giyite Competence Based Curriculum, curriculum ey'obukugu. Ku mulundi guno ng'ekitongole twakozeeyoko okunoonyereza okulaga njawulo ki eri mu bayizi aba curriculum empya awamu ne ba curriculum enkadde era ng'omukulu w'ekitongole Mwami Dan Nokrat Odongo bw'anaaba nga annyonnyola eggwanga ajja kuba nga ateekamu n'ebimu ku ebyo ebyava mu kunoonyereza ne twanoonyereza nga tulibitanoonyeza bahemba heads of state teachers mu basomesa awamu n'abaana okulaba kiki balowooza ku curriculum empya n'engeri gagaganyamu ne